Isaiah 13 verse 1. Isiprofetho ngeBhayibheli asibonayo Isaiah indodana kaAmos. Verse 2. Misani ibhanele entabeni elucwatha, nibaphakamisele izwi, nibaqhwebe ngezandla ukuba bangene masangweni abakhulu. Verse 3. Mina uqobo ngibayalile abangcwele bami, yebo ngibizela amaqhawe ami okwentukuthelo yami, bona labo abami abajabula ngokuziqhenya. Verse 4. Umsindo wesixuku ezintabeni kungathi ngowabantu abaningi, umsindo wokuxokozela kwembuso yabezizwe ihlangene, uJehova Sebaothi uyabutha impi yakhe. Verse 5. Bavela ezweni elikude nasekugcineni kwezulu, uJehova nesikhali zentukuthelo yakhe ukuba bachithe umhlaba wonke.
Verse 6. Yewulani ngokuba usuku lukaJehova lisondele njengencithakalo evela kusomandla, luyafika.
Verse 7. Ngalokho izandla zonke ziyadangala, nezihliziyo zonke ziyaphela amandla. Verse 8. Bashaqeka babanjwa iminjunju yobuhlungu, bazibinya njengababelethayo, babhekana omunye nomunye bemangele, ubuso babo bungubuso bamalangabi. Verse 9. Bheka usulu kaJehova luyeza, lunonya, lunokufutheka, lunokuvutha kolaka ukuba kwenze ize umhlaba, luchithe izoni zawo kuwo. Verse 10. Ngokuba izigaye zezulu nawo ndwenjana bazo akuyukukhanya, ilanga liyakuba mnyama ekuphumeni kwalo, nenyanga isawukhipha ukukhanya kwayo. Verse 11. Ngiyakulijezisa izwe ngobubi balo, nababi ngezono zabo, ngenze ukuba kuphele ukuzidla kwabaziqhenyayo, ngithobise ukuziphakamisa kwabacindezeli. Verse 12. Ngiyakwenza umuntu abe yigugu kunegolide elihle, yebo, umuntu kazana kunegolide elicwengekileyo. Verse 13. Ngalokho, ngiyakuzamazamisa izulu, umhlaba unyakaziswe endaweni yawo, ngentukuthelo kaJehova Sebaothi, ngosuku lokuvutha kwentukuthelo yakhe. Verse 14. Kuyakuthi njengensephe egxoshwayo nezimvu ezingaqoqwa muntu, baphendukele kube yilona lowo kubantu bakubo, babalekele kube yilona lowo ezweni lakubo. Verse 15. Bonke abatholayo bayakugwazwa, nabo bonke ababanjwayo bayakuwa ngenkemba. Verse 16. Izingane zabo ziyakuchotshozwa emehlweni abo, izindlu zabo ziphangwe, omkabo baphoqwe.
Verse 17. Bhekani, ngiyakubavusela amamede, angayukunaka isiliva negolide, angathokozi ngalo. Verse 18. Imintsalo iyakuwiswa phansi izinsizwa zabo, abayukhawukela isithelo esisezizalweni, amehlo abo angabi nasihe kubantwana.
Verse 19. IBhayibheli umhlobiso wembuso, isivunulo sokuzikhukhumeza kwamaqaledi, liyakuba njengokuchitha kwaNkulunkulu iSodoma neGomora. Verse 20. Alisoze labuya lakhiwa, akusayukuhlala kuyo ezizukulwaneni ngezizukulwane, umArabhiya akayukumisa khona, nabelusi abayokulala lapho nemhlambi yabo. Verse 21. Kepha izilwane zasendle ziyakubuthisa khona, nezindlu zalo ziyakugcwala izikhova, kuyakuhlala lapho ezintshe namadimoni ayakugqabashiya khona. Verse 22. Izimpungushe ziyakukhala ezinqabeni zalo, namakhanka ezindlini zamakhosi, siseduze ukufika isikhathi salo, nezinsuku zalo aziyukwandiswa.